ngisaphila ufikela namuhla ngisaphila abasekho abaningi mina baba ngiyesaba bonela namuhla bebafisa bonela namuhla bebafisa piano wesaba
Hamba nami.